akipenda basi siwezi zuiwa. Majaliwa, Mungu akipenda basi siwezi zuiwa. Majaliwa, mahali nalekea lazima nitafika. Majaliwa, leo isipoweza kuna kesho pia. Majaliwa, Mungu akipenda, majaliwa. Na hata wakifunga milango, dirisha zimefunguliwa. Maisha huwa tough in the jungle, lioness huwa halali njaa. Mama say I should always stay humble, Lily drop all once in my lifetime. Ukanipa another chance cause you love me so. Naomba hii bali sifambu. The way you save me, mipango yote ya shetani imepanguliwa. With your love and grace, na msosi sikosi nimeandaliwa. So let me make you proud, all the way to stars. Bendera yetu ipepe. Majaliwa, Mungu akipenda basi siwezi zuiwa. Majaliwa, mahali naelekea lazima nitafika. Majaliwa, leo isipoweza kuna kesho pia. Majaliwa, Mungu akipenda, majaliwa.
Inua tambla, shukuru saja. Hata kauna mkwanja, shukuru wafya. Hine mraya haja give up on the hustle. Hine spamsia nisikia kuwa champion. Na aim for the top bila rifle. My rival ni check from a faki horizon. Na stay on the top kama title. Na eyes on the price bila kuangalia kando. Majaliwa ni na shoulder neza lie on. Majaliwa ni Jehovah na rely on. Majaliwa hii ni ngoma itago viral. In time broke and iron na kwa chance international.
Majaliwa, Mungu akipenda basi siwezi zuiwa. Majaliwa, mahali naelekea lazima nitafika. Majaliwa, leo isipoweza kuna kesho pia. Majaliwa, Mungu akipenda, majaliwa.
At ninjaphoenix.com.